moto na simwa jiu hata shinde kwa kigotoro
Jesus mtambe
kila chocho
sema kipeke yangu nataka vitamu kupiga kishando kama Kristano tangata masofa masofa masofa
takupa madini sona la soma siala I like it takupere kadina ulaya soma ubaya oh I see that he went
Nasi mwajio, hata shinde kwa kigotoro